kumbe kikweli kweli vijuso vyao visio na haya wivu wazonge wenye kejeli waficha nyeti kwa vijibwaya bendera yapata upepo nilichotaka kishatimia tunasubiri kuiona pepo kwa vile jaka tutunukia ex nenda salama wasalimie habi mada wabomo wenye blichi mwenza kona mpanyama haichomi ya na ile takama ikiwa mbichi ndo masa kisheka mbole mbole Pinda mgongo na chini kuinama Panya kizama kwa tundu Mloweshe na maji ya kitoka melowana Umenishinda ujuzi we kweli gwiji Umenifunga kiuno bila mkwiji Unanipa vino nondizi na soseji Unanifuta chozi, unanifariji Ex nenda salama Wasalimie habi mada wabobu wenye blichi Mweza kona mpanyama Haichomi ya na ile takama ikiwa mbichi Kukasa kisheka mbole mbole
In case you don't know He strikes like Maradona Like Maradona
Ex nenda salama Wasalimie habi mada wabobu wenye bichi Mweza kona mpanyama Haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi
Akino masa kisheka mbole 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 Akino na kicheka mbole mbole
Over the game.